Nakuita baby njoo, sijavunja moyo wangu nikio, kwenye mapenzi sisemi no, nisije nkalia nkaja za ndoo. Awewe ndo sweet love, nibembeleze nipige zese, niteke nye nicheke, unune nideke, we acha mapepe, we nipe niweke. Nakupenda unajua, unanizingua, naumia najua, kisa kitumbua, jua langu mua yangu, nakutafutia. Unanibipu na misi nazario, unanibipu na misi nazario, unanizingua, unanibipu mwenzio, misi nazario, unanibipu mwenzio. Sambona unajerewa, kipenzi unajerewa, sambona unajerewa, kipenzi unajerewa. Unajipenyeka na unapata uloda, unajipenyeka na unapata uloda, unajipenyeka na unapata uloda, unajipenyeka na utapata uloda. Unanibipu na misi na zario, unanibipu na misi na zario. Miso mshamba mapensi, sexy sexy ovyo, na sexy na mjomba enaisi anae. Miso lopo lopo, si lopo kiovyo, na ungea vitu ambavo vina point kwa yoyote we. We mchumba usini bipu ntakupigia, kama bocha unasario ntakurushia. Taikosa bati yako, kiondoka ntajuta. Tunaendana na mindo saizi yako, kini acha kweli takufa mwenzako. Sambona unajerewa, kipenzi unajerewa, hey. Sambona unajerewa, kipenzi unajerewa, hey. Unajipenyeka na unapata uloda, unajipenyeka na unapata uloda, unajipenyeka na unapata uloda, unajipenyeka na utapata uloda. Unanibipu na misi na zario, unanibipu na misi na zario. Abara MC shina sita kipanye, anikiwa vinanda classic, anikiwa na producer Fadhili chung 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 chang chang chang. Ashokali wewe, hakuna utundu bila tundu ya bunduki, na tukilenga tukosa ndukipataga siki boss boss. Nikiwa ni mimi hapa White My Love, nikiwa na timu yangu ile ile Prison Music, we meneja Chance 9, the big boss mlema, usalimia Musa Balilai, wanamuita Msauze Don, usalimia Blaza Berry na kwa kishedi sana bro, wanamuita 360 Bobo Breeze, wanamuita Tuzane Wane, Aish Manula, wanangu Mbezi, wakumuita Snada Official, wanangu Obarosi, watoto wana manga, we Sharoni wa Chunchan, wanamuita Bossi Simple, usalimia wanangu wa Pazito, wanamuita